ajiray inanan billiyalaba hadal ka gabhino takubadi goba periyara kuwaida periyore wa hajiray inanan billiyalaba hadal ka gabhino takubadi goba periyara kuwaida wahbedelay kuwi hore wala geza dero urmada hasarto soqa baratamaye Sidaqanki jar'idi kabaydo Nabi Sidaqanki jar'idi kabaydo Dinti burburse hablo maiz barqabata Nabi Sidaqanki jar'idi kabaydo Nabi Sidaqanki jar'idi kabaydo
waa codkii maxamed cabdullaahi oo loo yaqaan maxamed dhanka iyo muusigii xuseen sultaan waxaana lagu duubay daawud studio
Dinti burburse hablo mais barqabatan